su se conectanga ne sala. Baby na kuku kamu love city fala. Cause jo wanga meti wa kuita lora. Chitufu loro yaka ya kanga sola. Metula kukwe mbanga tunde kusofa. Minyote ndibu vijango mfukire wote. Mpita Ray Abato pita nga Walter. Jangu jeni jangu igiriza zisolfa. Ngame kugame mlavu na fuka alfa. Kataba wala 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 mpita omega. Zenumba life usi wandika leta. Amanyi nafuna setaga na fayagura. Mchibuke change gwe sitemea. Mwenge na gun every time mbera soba. Wakala ya doli 10 years older. Uyo muhabati bampita yanga. Katibu wanabe na kwana po bampita senior.
Sayo on the beat.
My girl, baby shake that booty. I like it when you shake that booty. My girl, baby shake that booty.
You win.
Kumzori muanguzi. My girl, baby shake that booty. I like it when you shake that booty. My girl, baby shake that booty.
You win.
Kumzori muanguzi. Otukide kubute chemba tesuvira. Mubera nango muliro munda guzikira. Nekuba kusoma zidi kuni na tikiro. Zendi kubira labuza ne ex anjulira. Nolo na kule wanyiza kosiru chukira. Naziba matusifa kubiona mpulira. Buli style joku wanze njimatira. Chagala toku mene mbaga mchizikiza. Kapasta gym director ya tombaza. Boli wa mukisa kuwe wa feti wa wasa. Dalamba wala wana wa siti bali nempisa. Pulira bantu wakuwa na buli tempita. Si wakana kubanga nchimanyo likaliva. Kuita na mpyo mtima gwange wa guba. Mukwano dali wotale bintu byona bisoba. Abalala we bakukwana zinkutuka. Neba nkube miti kugwe siwanika. Nja kuimbira kaimba kapya kempandika. Nyetaga na ripe mtima gwange gwe makanika. My girl, baby shake that booty. I like it when you shake that booty. My girl, baby shake that booty.
You win.
Kuzoli muanguzi. My girl, baby shake that booty. I like it when you shake that booty. My girl, baby shake that booty.
You win.
Kuzoli muanguzi. Tuwazi mission ilero tugenda kuwa show. Mission impossible Ray Abandi commando. Katino zina mwanange nkulu kutenalo. Na eka nsubile ntitogenda nkula manyo. Jepaba kabi mchibuga katwela geko. Faster faster bendo vambi kwa teko. Uganda yonaka tegenda kutuso mako. Baby akasente kona keni nakako. My girl, baby shake that booty. Like it when you shake that booty. My girl, baby shake that booty.
You win.
Kuzoli muanguzi. My girl, baby shake that booty. I